Yeah. El de piso. Hello kwa mimi Mr. Action, ukipenda nite daddy, napeta kama actions, mini actionia, sipeta kima wants, mini kama action, natumi wako workshop, usijali mam, nikiumwa na kichwa, nita take action, nimeze action, mina penda sad mass, baby uwe denomina, mimi niwe numerator, mi seem sad, sinaga ma stress, nina mattress, baby uko under rest, oja nitewe best, nifanye invest, nikichoka nita rest, na soda ya rest, nikisha invest, mini compression, naeka ka pressure, kwende pole pole. Tena taratibu baby weji pika na wasikie kwenye speaker tem weni member na mi ndiye speaker let it kwende home fair nitaliva cause me sija pia tena niko fair let it tule bread bread ni baraka tarifu ni baraka na tuwe madaraka uko interesting pia understanding siwezi kukushia cause you are my share and by an action I'll care for that cheer I'll care for that actionia let it be so actionia Achonia, el diapiso achonia, ajá, achonia, ya, el diapiso achonia, achonia, ajá, achonia, achonia, el diapiso achonia, achonia, ya, el diapiso achonia. Interesting na pia understanding Waraisha book, you are my book Tukutane Facebook Interesting na pia understanding Waraisha book, you are my book Tukutane Facebook